Badi Kanyoko.
Badi Kanyoko. Badi Kanyoko.
Kamu mchuwaya
Davish
Iliashidia kuwaya waya
Davish
Kufuma na mulutelo
Davish
Tualike mwisho kukeba soli motulaya na mundote
Kukisa jabwa tigai tajni keche
Eni wakulu Eni wakulu ala bala lwala fipa talaba na ma hospitals Nga waflama no na bena kuflama no Davisha kuangala kuchabene na nguvia chue memo Snitching for my bomba leo crocodile Sam Cruise file profile
Remember your vow. To go against the church is to go against God.